Obwakabaka bwa Buganda bwongedde amaanyi mu nsonga y'ebyobulamu nga kati bwakusasira ku kusomesa n'okwagazisa abantu okweyuna enkola eya yinsuwa kisobozesa abantu mu Buganda okufuna obujjanjabi bw'omutindo. Ekitongole Kikabaka Foundation kyakatalaga amasaza okuli Buddo, Busiro, Ssingo, Kyaddondo, Kyaggwe ne Bulemeezi nga bajjanjaba abantu ba Kabaka, nga bajjanjabye abantu abali eyo 613,000 nga bangi ku bano tebasusa myaka 18 nga baweza 63/10 ate 21/18 n'emyaka 40. Senkulu w'ekitongole Kikabaka Foundation omukungu Edward Kagwandagala bw'abadde asenkanye abatwala ebyobulamu mu ssaza Kyaddondo okwo bamanyisa ku nkola eyatubeere balamu ensuwa, asabye bantu okujjumbira enkola eza yinsuwa.
Tezaakula amaanyi basooka ku gateeka ku byabulamu by'abantu. Toyinza kusanga nsi ekuze nga teyina National Insurance Scheme. Naye wano mu Afrika si kyangu. Ensi ezisinga abantu baazo mwe mumanya gwe mwerabirira. Mukimanyi bulungi nti wano insurance ziviira ddala mu 70% okudda waggulu.
Vivian Nanyonja okuva mu Jubilee Insurance nga yakulembeddemu enteekateeka yatubeere balamu yensuwa akakasizza abantu ba Kabaka nti baakuganyulwa mu nkola za yensuwa.
Abantu ba Ssaabasajja oba ab'omu masaza oba mu magombera mutufunire amalwaliro agaagala okukola omulimu gwa Ssaabasajja Kabaka ku kukolagana eneyatubeere balamu. Kitugenda okukola ffenga Jubilee tukakola ne tubasomesa expectations, bale tusuubira gye balina okukola ng'amalwaliro ng'abasawo.